dande studio tala ngone kettini don isala wale won do masinaaje yamde jojja baraka mintaaje chapande tati kibaruji modde fulfulde ko min Omar Hama janganta on en der ko kibaruji meden ni en kala e wiide gallure nyamey balde majjuni ko tobo dari der mon odo fi hoji hakkiloji bibbe wuro sanne on nanan ko ardido sarus kawjido fille eton diele e kenduli der leedi fammini do mon ko watto ni sukaabe fotorbe bibbe leedi Niger keme kam en woni ko sokkita leedi Algeri nangude lewru janvier warde me ko wanaano hojeena teddengal harto sarus kawjido filla renugol sukaabe der region non ni yewtere meden pindino hande yaataana haalado filla kawjaaki woldeji yaade tindinoje ko wadante hano nimbe be juude mun tawa der fi on do der Niger kore jamhirti amon yerno kalirno de der ko e kibaruji bi en dum wadi balde ni ko wala no tobe do en dan der gallure meden nyamey dum do fi hoji hakkiloji bibbe wuratanne Usmane baba ardido sarus kawjido filla eton ndiyam e kenduli nani ko famini bandi me rukayato Abdurrahman Domaj.
La première piste c'est le fait que le
micro ko kay ginan dan nyameka eden andi wayle ke sanne sabu den ledde wonno tiagal mum do funo howi howi to ledde goddu konna fu kany won ko foto iwale no ngara de bel nyame mauni sanne fataama ndiyan wayto ude terroriste to bay ko arkano maadu konan to bayan talata to bay aeroport fa hande tata bel mum wonno hono iwale iwoje hon difa en kiloji ujunere ne wari nyame do setama no wodi nokkuje gon hebi ndiyam to fu pewongol hadato iwon den to bude fey naadu konan to ba sedda kala do fu kam waddi ko jiida dum enda noga jetet lewru jiye ya tet lewru utu don enda wakkat no lati do ndiyan no toba sanne fudu kono region mo doso tilabiri kanyu en nyame
activité plus ou surtout sur les régions de doso nyame et tilabiri
nanni en kotanto enda agadez arlite nanni to wadobe golle kali jeje be gallure arlite no don kawre e cadale harto gadol golleji mu en illu ko kampani ko minako o mabano der lewru mars dubujinaji didi e nogay e go o do kampani tajana ano ndiyan dam bibbe wuro ben nawtorto gam wadde golle kali jeje mu ne Abdurrahman Moli maire mo arlite famini e wiide ko mairie on no hen wadde bulli ko golli ditta e panoji solaire Ousmane Oumar yewtide makko
Kominak wana bulli kesi wonno wasanabe koy bulli gonno don den golde courant di kanji non golliti to do Kominak mo intinan no kuyde enda ni sey aadi mo ko jobe jottina aadi on don saabi jokkabe koji bundu mabbe no be jartudu be jofi ndiyam mudum no weccono yaade le deme den enda kanon dan don ndiyam wala na hejana remo ben to dum waddi ko faanden no kuje den enda fu kinni no kolnya no yora sabu wala heba ndiyam no wodir nen non sen on hokkadi ndiyam noni jonkay ni ko min e hor mun kan wona ndara wato ko tay heba gollo baawdo immintinde golle di to fu dum heba ndiyam dan enda ko heji himbe heba ngada golle mu en hande no wodiri
en janto enda der region di falle jipagol dungu do enda der leedi meden Niger fu no foti mbi ardibe sarus kawjido filla cellal bibbe be region di fano don dari e darnde alifu gan surude e hisinde nimbe jonte pabbe lamini isufu ardido sigila kawjido filla duruge diggol e jonte pabbe mo region nani ko wi gidi Abdurrahman
kosama saranti
nyaw pabbe fa warde joni dum hebay kural gal dum tufisukaabe safar doni dum hokkabe kayre ni latantobe kure de enda safareji di en loktorobe de gari no kokkan ko nyaloma goto amma no wodi safareji ko dum hokkata innirabe emi watta dane yaade e himbe deni dum hokki suka ko nyaloma goto kambe du be tittinkino be kokka ko hoddi dum enda gandeni dum hokki suka ko nyaloma goto dum hokka dum hoddi dum ani dum wada safare kasen safare de kokkol mayre hadata du watta suka der arkilla gonga wakkati fu nyaw pabbe no wodi amma e dungu dum buri gattol dande gadaimi yaade e himbe deni be bi tonoji der bale mabbe be itta dum gan don en dinata ta didima himbe buwa boccina bale mubbe dendi ustirai
suma sonali ya
nangude lewru janvier warde men du ujinaji didi e nogay e didi sukaabe fotorbe kemen jenay e jenay kam en bigita der leedi Algeri yeruno ardido sarus kawjido fillare enugol sukaabe moresion agadez on wirim be sukaabe du gadda kena kero leedi Algeri e Niger lay fi chatudo no Amadou Alassane ardido sarus kawjido fi rewbe renugol sukaabe wirimu samaman
Cette année nous avons
hikka men koji teddeni sukabe be gonda mawbe ko watta keme jenaayo e jenaaw der lebbi jo der mabbe du no wodi worbe keme joyo e lasoji tato e jeetato rewbe keme tato e lasoji dido e go'o dudal mabbe fuudu der region zen derbe jiya meden keba der mabbe sukabe be bawta ba kali alla e torraka be bi'i der nokkuje de be padda fadde mabbe riwede wakkatiji gon jawdi mabbe dum tetata naabe gadane jogo mawdo misal de suko on en wondi mawdo gon ko hebi fu mawdo on no tetay dum de o hebay huune fuudu se o fiyamu dum fu won no wadda sukabe en do denne sey dun dara ko be bayu hebanede be ballire du har ko darta hakkiloji mabbe
pour les stabiliser
nani bi en ko watto pecce no gay e jeddi e ko deki do yamre dum woni dimma ko heba e keptol ko tewteru tal kur breve hitande kado enda der leydi meden Niger yeru no minister kawjido filla jandeji der leydi on wiidu dum kengan wakati onodduno hokkobe habaruji Professeur Natatu Ibrahim nani ko famini Sakina Gazibo domaju
la performance relative
urdini to yobete jange to endan kany le college gouvernement kan ni woni har tonkay hawju lobbo wodi yaade e gollobbe be cubodu konnani janginobe waawbe sanne jangobbe de sey ndaare hebbe bural sanne ben ka en yarte yeso yettore Allah waday fu ko hebi wurti illu tewtongol waray huunde fu waday ko laati no way bonnude keptol ngadu gongol endan do fi breve o hitande hikkani edun yetta keddi himbe latibe nati e gollangal fu fudu kono hara halsiya kanyu e habbinibe kano woni dun yottaaki honto government ka yidi dun yottoto enda har filla kepto gangongol jonnon gomnanti har mudum non ndara laati ko itedi dun heba kepto lobbul go fu be golle kulle jamaani e kittingol jangunugol himbe fu tawabe gollal tewtongol nokkuje jaccere wadde du kono mojjina yaade yeso
et prendre les mesures correctives nécessaires
non ni say kota to enda birni ko ni biyam beedugal andal do durwi didde en jeynaari do keri leede hande subako woni ko dum fudda to enda birni ko ni dun duno halsiya fedde durwi dore en jeynaari der leedi sigile dum hawtade ONG mo leedi Allemagne gol e kintinol du hawriti communeuji leedi Niger fu kerrudi e leede bandiraabe Mamman Sani Bakabe secrétaire général fedde halsiya nani ko wi Asuman Musa Arjika
men gadi golle kewde do firtande him e ko e do fi nafakka talki ko hokkane do lawol ciartago keri firtol ko e ko men gadani no himbe du bittidi di enda men cho oyke men beede firtande him e ko e do fi hollude be nafakka talki di enda kase men gada batu jooda haale men dara ko men bay wadude ko beeda semme golle de enda chaka ame ebe men gollidata e commune colombe anticorruption e radio communautaire e pelle himbe wuro gan dum fama dum sadormaaji ko wodi de neddo fay ciartaago kerol de ni wala talki di enda gan dum hokki bi leedi fu dimaako de ni neddo no yidi ciartaade kerol tawe no tawra talki di enda emen gidi jeynar di enda acce emen gidi durwi didde e majjun do fi firtande himbe ko
so wayi ma juna kay
Blaise Compaoré hore jono leydi Burkina Faso kiddo cardananodo ko fottay der barol Thomas Sankara hore jo leydi Burkina Faso illunder hitande duubi ujinere keme jene chapande jetati e jeddi mbien atalata onon o jami koreji Thomas Sankara bibbe leydi Burkina Faso fu yafo mu e yade tampiriji kebadi chagal duubi nogay e jeddi ko wadi elamu kanko Blaise Compaoré ngol jamol yafa muye do bibbe leydi Burkina Faso njettiri e majum ama dum sendi be cendande didi Paul Miki Ruamba dum woni ardido radio Omega mo wagadugo nani ko wi Moktar Hamadou e chalal
Elle divise d'ailleurs l'opinion en deux.
Wissan daki na tiendan didi. Bangere de yerdaki e yafo on. Edo yerdaki dundo wat akana do lawol ente gite himbe ko chute habaruji leydi Burkina wadi. He do labi internet. To gere kolli ko jachere hebama do hebugo lawol narral. Bangere gondo himbe kolli ko satarma no wodi sabi. Deni hala tefol yafo o no gonga. Den wakati ko waruno wagadugu handi tefa. Yafa e bibbe leydi e koreji Thomas Sankara heden nanedo der hunduko horejo leydi on no wodi himbe miccintine tefol yafa o wawta hadi labi kite darne do makko
lui e ki suis son ko normal
non ni mbiyen sigila ko waddata golli dirgal ko watta golli tirgal waddata deƴƴere nder leydi jeɗɗire ƴaɓɓinde nden noon waɗi batu jooɗa kaalen ko fonnata hakkunde duroɓe e remoɓe ɓe commune Tanda e Tunuga ko hawrite ardiɓe hawsu e laamiɓe finatawa Albashir Aboubakar gouverneur région Dosso nani ko wi Fadel Aludo majju.
Dosso
no région noon tonimɓe goni e ɓeydagol nder mum sanne hawtade e rafi nokkuje jotteɗe e ɓirlugol durduɗe e ñiɓugol dow nokkuje denaɗe. O fiidu woni no suuli ardiɓe leydi ko laati no he e waddude baasi hartoyaadu yeeso nder gure laddeji ɗon e rafi yottade e jawdi keɓeteɗo nder nokku om. Tunuga e Tanda no communeuji no ɓurɗi waldeji hakkunde leñi e leñi harto kawjaki jawdi keɓtedi nder nokku om. Ɗum du no hunde noon ko nde heɓanaka mosola no wawi waddude saɗorma hara potal hakkunde nimɓe e gurdam mumen. Saynata e yewtere meɗen pindilon mbiyen fitinaji hakkunde duroɓe e remoɓe no saɗorma noon ko natata caka leñi e leñi ɗo ende nder leydi meɗen Niger fuɗule wakkati demal nden ɓuri hitande fu nanimɓe hewɓe mbare woɗi du ko heewi mbarma nder woldeji ɗin ngam heɓande o fi mosolo waɗi ko kawrital pelle duroɓe e remoɓe yaade tindinoje ɓe juuɗe mum tawa nder fi muɗo gaɗi ɗum ngam ɗowtanade laabi joƴƴinaɗi ɗo ende nder leydi meɗen Niger. Nani ko Raylat Soumana e Asmane Aboubakar gaddi firta e fulfulde
nder leydi Niger. Wakkati puɗɗol dungu e kantol dungu kanɗum ɓuri heɓugo fitinaji hakkunde himɓe. Zakari Ekoy horejo fedde hawjine fi jeyal nokkuje de commune Gaya.
Woldeji ne waɗa hakkunde remoɓe e remoɓe keeri gese kañum waddodirtoɓe. Woldeji ne waɗa hakkunde duro e duro ngam kamɓe dukanda eɓe godi gese maɓɓe oɗo hoe jawdi watte gese oto bonnina. No woddu fa handen woldeji ko watta hakkunde ndemo e duro ɗo dukanda fuɗɗo filla bononda onnina.
Fitina ko natta hakkunde duroɓe e remoɓe moy fu no dekkana bandum gacce. Issufu Soulay durowo non e Ousmane Garba ndemowo non e pantini
remoɓe ɓen wakkati gon ɓillatana nokku to dabbaji ɗin tokkirta nane awude dow feto goduɗo dabbaji ko ɗuuɗi seɗi mbitto
naɗinatagoɓisigafuro
ha kankandejede kacci
duro yiyata to jawdim wawi ñamde wasa watti jawdi ndemo on du jaɓata to ɗum ni waddata hamer nde endas ɗum du wakkati goɗɗo kamɓe duroɓe ɓe joffa jawdi ndi ɓe tokkata nokkuje goɗɗu ladde wonɓe keɓata toɓe jahata ɓe droit saabu Allah e nokkuje ɗe waɗama
wuro
ɗiɗi ɗi fu kolli ko fitina o no wawi hiseede.
To wallahi nde ɓe noddimin to mawɓe tawa min no toyto gollirde e ko mbi
ngam heɓa ɗum hisa ɗe kaɓe ɓe kooƴi ley nokku fuu andan ɓe filla demal e durgol ɓe jaha ɓe ƴeewa bonande on ɓe keƴa hakkunde himɓeɓen endan to himɓeɓe jawa waɗande koye mumen
sariyaga
himɓe kisa fitinaji ɗi no wodi laabi seri aji gon ko kod riral he dow politique jeyal nokkuje ɗi leydi Niger joɗɗini. Horejo feddo hawjine duroɓe remoɓe Jibbo Bagna
haalda ɗum narra seni ɓe pamri gasi soɓe keppi famrude nani ɓe jettoto wuuro no wodi fedde joƴƴinaɗe ƴewande bonandaji ɗen fedde du eta faama ɗume hani bonanal o yoɓene seni ɓe pamri dow majjum gasi soɓe keppi famrude nden ɓe mbittoto joka ɓe jotto fa commune ɓe jiwa maire eni préfet eni fa ɓe jaha cuuɗi saria minen kay wakkati fuu minen pooɗa killoji mabɓe se ndungu ɓattake ngam mo hen fuu ɗowtono laabi joƴƴinaɗi enna
se respecté les procédures.
Laawol jeyal nokkuje no handi himɓe andinengol ko watta moye fuu famana hakke mum he ko handi ɗoytano ɗum pelle gollidoje himɓe ladde gonno miija.
Ɗawonto kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawɗen wiide sana jaɓɓoɗon Hajji Hawa Ousmane wadda ko ɗengal hawsankore yamde joyi min tayla soyɗiɗi e joyi kirten to jam hirti.